into gang. Music.
Chunk you supplier. Supplier. I'm Sebesi Liputi. I'm Sekubona Kusasa. I'm professional player Skandar Kabetra. I'm Machete Machine. I'm Baba Santana. Hey, Johnny Maker. Some melody sit down. This is for me, Sandota. Casamiro, Akikusa, can you swam up? Come to my canoe workers?
Zambaya,
woman, you militia, come, you militia, come, you militia beauty. Salatina beauty, Salatina beauty.
Hey, yo, yes,
Una mama Sagodi. No one up who am a potea. Sagodi. No one up who am a isha. Sagodi. No one up who am a potea. Sagodi. Maisha Ona mama masela atupendwi Wauni atupendwi Jamani atupendwi Majita atupendwi Ona salim salim Mashallah huyu bata Meni vigana bom lakini bado sijapo Cheki wacheza chula jisina boa kamata Cheki watoto wadogo jisina boa kamata Tare banoni alisi ya babadu Mtoto mdogo sikuwezi shira wadu Unazitachi izi sharubu sababu Unazitachi unatafuta sababu Unakifanya chisi bere ya mabaria Mshadude unaweza kulilalia Apo enye wameleta salahu Kama vipi tuishi nao Apo enye wameleta salahu Na wanangu tuishi nao Piga panga, piga panga Piga panga, piga panga Kama vipi piga panga Piga panga, piga panga Piga panga, piga panga, piga panga za uchogo Piga suna za uchogo Piga panga za uchogo Piga suna za uchogo Piga panga, piga panga Piga panga Ona mama piga na kuwa, piga na kuchicha, piga na kuwa, piga na kuchicha, kati piga na kuwa, piga na kuchicha, piga na kuwa, piga na kuchicha. Chapa, ona mama Sagodi, na wanangu wamepotea, Sagodi, na wanangu wameisha, Sagodi, na wanangu waraipi, Sagodi, na wanangu wamepotea mama, wauni atupendu.
Acha ujinga,
acha uoga na kufa masela na baki mashoga. Wana baki mashoga. Wana baki mashoga. Ona mama acha ujinga, acha uoga na kufa masela na baki mashoga. Wana baki mashoga. Wana kuni na wapenda wote wamekuwa laipi. Masela ni na wapenda wote wamekuwa laipi. Chidi mwendo kasi pia amekuwa laipi.
Let me see.
Watoto watume pulugo masimeni, watoto wasumbita geti. Ensalimie watoto, wakona